Podcast on the beat.
Asa una nini manini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe porini, na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola hola,
leo sema tuende wapi.
Hola hola,
nikugande gande kapa pasi.
Hola hola,
natafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dedede,
wakiuza siso uzabati.
Chuma chuma dedede,
uko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dedede,
siba mwanzo mwisho achapati. Agagari, acha wapunje nazi, mwagaranyo.
Ola ola,
weni roge na vya uzazi, vya zaramo. Alisakata Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. It is what hot to come my mind. It's so kwa nifana lunu. Horobo do vyalele.
Isaka tue, sakata.
Come slicer.